kimponyira obulungi akasana kanga akabalabalya kajjakira ku nkyoko nkuba obulamu bwange munnange gwa wabutwala
Sikulimba njakuwanga buwi omanyoli kalira kamo